Wabigire nga minisi yola mwisadde mfumbo kubantu bonna abatabaganako n'abalwadde ebirwadde ekyebula obutalinnya nnyo nnyo kuva mu ggwanga okutuusa nga bamazeeko ekiseera ekyesalira ekyokubeera mu kwawule okakasa nti ekimbe tekyabakwata. Uganda wetwogerera ng'erina abantu 11 abakwatibwa ekirwadde ekya Ebola. Bukya muntu eyasooka okuzuulamu ekirwadde ekya Ebola afa, ng'ono naye yava ku mwena mugwanga DR Congo era ng'eno wali abantu abawadde okusukka 15 bali mu kulondoolwa nga kikeberezo kibaokuba nti batabaganako n'abantu abalina ekirwadde ekya Ebola. Akwebyo nyewo minisita ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeeza nti olukangaga lwa bonna abatabaganako n'abalwadde lukwasiddwa ebitongole eby'enjawulo baleme kukkirizibwa okuva mu ggwanga. Olalo agamba nti newankubadde nga abasinga ku bano bamazeeko ennaku 21 ez'okweyawula n'okubeera mu kalantiini bakyalondoolwa. Dr. Kyabayinze Daniel akwiye obujje bwalokale mu minisita ebyobulamu bino yabirambuludde mu lulimi Oluganda.
Lisike bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma, naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo, abaasooka okujjanjaba omulwadde eyasooka n'owo. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi kubawonya. Ekyokusatu, abantu bonna bonna betusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina sigezo bulwadde bwe batutambudde mu community. Tusaba tusaka abantu amawulire bwe batuseka amawulire amatuufu, siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo, imanya lockdown ebyawulokoso babiveeko, babulire bantu kwekuuma